downloaded from mylovezedmusic.com.
Yeah, yeah. Got few of white boys.
And T-O-B-E boys.
Got you my phone, it pays a kawazi.
Yes, come on.
Got you for satin and so in charging. Bine got you bangisa ukondo pela leti. Kakufuzo na mizila na trafiki. Kaili kuni kwekwa shapasi nganti neleki. Nyosa ndia kweba, kalakona netweki. Hema pleshi haya, haya ye naya. Hawe mwanji.
Tulakira, hey, hey, hey. Tulakira pali phone. Tulaki, hey, hey. Tulakira, ito, ito, ito. Hey, hey. Tulakira, tulakira pali phone.
Kama mwizi wa mda second to nine. Unasha kubupuwa, kikovani ne moko mana kwa tafemi nsula. Love for pampa munga na ipualanda. Ukuchila donso lenji kaliko bulanda. These days kwa timumbo lampanga nevas. Ulandianga bieka that I've never seen. Nishuli uchipa kuchule kwa tema busy. Paliponso kulikonse no muli monse. Nipera se
that's what you for my house, she can't touch my hand. Hello kalitia mucha sana matimanji. Yonse kula kafari phone mundi wanji. Fimo kutiwa papa mwanji. Nitsali wa theater wali yonse ni pressure. Sime sime phone wabona mizila wa. Sinifuna fina, sinifuna ni attention. Uka sinifuni ni zafusa punch question.
Gatuma phone ipeze kawazimi. Kakufusa atinezo ichachinga. Binega kupangisa ukondo pela leti. Kakufuzo na mizila na trafiki. Kaili kuni kwekwa shapasi nganti neleki. Nyosa ndia kweba, kalakona netweki. Hema pleshi haya, haya ye naya. Hawe mwanji.
Tulakira, hey, hey, hey. Tulakira pali phone. Tulaki. Hey, hey, tulakira. Ito, ito, ito. Hey, hey, tulakira. Tulakira pali phone. Na papa. Tulakira pali. Kunje banga wali babise. Imite wampika nisisha chise. Hey, hey, hey. Hata wakulila kubububa wakwata. Ndechaba kuchile mfukula. Na papa pongo shichie sukula. Manatu mamba kumisi. Hello kutea ubakari kudisi.
She's tripping kota bumba kuseka. Na wazanga wanambo niseka. After all elu nishtembeka. Izinga yonso yo kukontola. Noti finika bibi kutongola. Kana mame kapudi yonse te shongola. Outside tika vale chedia. Musenda wuli no festeria.
Gatuma phone ipeze kawazimi. Kakufusa atinezo ichachinga. Bine kakupangisa ukondo pela leti. Kakufuzo na mizila na trafiki. Kaili kuni kwekwa shapasi nganti neleki. Nyosa ndia kweba, kalakona netweki. Hema pleshi haya, haya ye naya. Hawe mwanji.
Tulakira, hey, hey, hey. Tulakira pali phone. Tulaki, hey, hey. Tulakira. Ito, ito, ito. Hey, tulakira. Tulakira pali phone. Tuna papa. Tulakira pali.
Ni wali onse tulaka pali phone. Elo unachipa munga mwa pali tone. Baby mwambo benda simu kamba fast spread. Tuna phone stinga kuile muna faka password. Aba ni self contendi. Chiveleshi undipasi shanshons and villain. Ok connect conventive. Ya malafu na pisha monosensi mprivilege.
Yes. Iferi onse ni pa phone tulaka. Mani kondia chenga ni pendi astiatia. Phone puma chuma pachanga na fola. Strange number hello who is the caller. Ka phone suna simi ya shinamba isangala busy. Ka esofu sako wai uni ya gazeti. Na kupasa titi kwa masutu mabagi. Shena manje galibe kuzula badri. Gatuma phone ipeze kawazimi.
Yes.
Kakufusa atinezo ichajinga. Neka kupangisa ukondo pela leti. Kakufuzo na mizila na trafiki. Kaili kuni kwekwa shapasi nganti neleki. Nyosa ndia kweba, kalakona netweki. Hema pleshi haya, haya ye naya. Hawe mwanji.
Tulakira, hey, hey, hey. Tulakira pali phone. Tulaki, hey, hey. Tulakira. Ito, ito, ito. Hey, hey. Tulakira, tulakira pali phone. Tulakira pali.
Yeah, yeah, uh-huh. Let's get it one more time, let's go. SG, Wale, Keju, Try T. Kafue Vipers, ZYB Gang, representing. Let's go.
BMJ, yeah, your legend, Jeba, Kafue King, Fridacious, DJ Josh Gush.
Downloaded from mylovezedmusic.com.